Democratic Alliance e tloga tella gore Lefapha la Ditsela la Province of Freistata le lo hlahloba le go lokisa tsela ya Lehlabathe e bolelele ba dikilomitara tse 25 e pakeng tsa R701 le S332 e hokelang Bethuli le Maletswai. Tsela ena e bohlokwa hadi ha e tsamaye. Le ha e le hore ho labana le boipiletso bo boholo bo etswang, empa ba ka sehloohong ha ba soka ba nka mehato ba ho lokisa tsela ena. DA e etsa kgoeletso hore tsela ena ya bohlokwa e lokiswe ka potlako.